Actu Covid. Keɗe kabaruji do COVID-19 le leydi Mali.
Studio Tamani.
Ke nyomo nodirta omicron o yottikili leydi Mali dina wala fu ko lamu kobbe kali nyaloma handen o ka kambe andambe kabaru cellal be bi o do nyow yottikili nokkobe ngadi noddango fode lamo tinno wada do hen immadaraji kedde mo kanko professeur Yakuba Toloba yo gollo le sou docteur hôpital Poinzé comme sifido hen.
Mati kay nyoɓɗo naɗɗo en fay banggal lugaji laboratoire wonko waɗa ka an hani do men yamirore lamukoɓeɓe andun wona tan neɗɗo goto mata bangal muɗum an hani fa hande kabar muɗum ƴewte sikki wala ɗum kala komi haali na wawi taykede le nokkuji ɗi banggal oɗo nyaw o wonno kulentiri jogaji ɗi hani famede sifaji kewɗi wo e nyaw o ɗi taykatake ɗon e ɗon ka raɓodiral nyaw o ne yaawi sanne ana hani gattane hakkille on ɗon nokku o sanne nana yimɓe ana wiya oɗon nyaw o nawa sanne hono heddiɗi ɗi ka ɓe anda wiide eɗum fawi dow calɗi kala e meɗen wiyama ɗum nawnan yogaɓe ka woɓɓe kane ene wawi tampineɓe fa ƴaɓɓito ana hani kinnoɗen fa hande famminde jama o teddinde saladi renturɗi fasagol e ko nande muɗum andon jogola oɗon nyaw o e nyawuji heddiɗi ɗi fu yo gotum ko sirtit oɗon nyaw o heddiɗi tan ko yiro e hono ɗiɗo nyaw jiɗi.
Wattu joni min kokkal landongol docteur Ibrahim Diarra goto e kumiɗo habawɗe e oɗo ñawle leydi meɗen ndi keɗɗen koma sifi dow hen.
Bonjour docteur.
Tamay oɗo wattu jangol o hawrude e nokkuɗo yiite woni yalla ittude jangol o no wawi latede sababu raɓodiral
contamination
neɗɗo anawa jaati e ɓuri ñaw o fayso yo yesso yiite no saabi yo nokku kawrtal hewɓe ɓuri fof so yimɓele ɓe heɓo mum en fesaki nden fayso yiite wonto ma wulare no hakkunde mabɓe ɗum haɗata geƴi ñaw o gollude ɗum hani yimɓele mbasa fe milude wiide wulare ma yiite no haɗa raɓodiral nga.
Ɗokkadde ten do kabaruji meɗen jowiɗi dow coronavirus tinne tabo ɗon ɗati mbiya ɗi yella ɗon ndena kohe moɗon fa ndena wondiɓe moɗon.
Studio Tamani.